mbeho kimana ni wateteje ho hari kintu cyo kugundirwa ngamiwe ahubwo wisize ubusawa mara kamero kumugara guipata ugira ishusho y'umuntu wicisha bugufi uraganduka ni wanga no gupfurupfurugi kuko umusaraba namiwe namiwa begi neza we begi neza we begi neza y'umukunzi wanjye
Now what is